Kuuɗe lilaaɓe suurawol sappo e tati. Nder kawtal tokkuɓe Yesu wonɓe gariiri Antakiya, e woodi annabo'en e ekkitinooɓe, kamɓe ngoni Barnaba e Saaminu bi'eteeɗo ɓaleejo, e Lusiyus saayirankeejo, e Manaen mawnuduɗo e Hirdus laamiiɗo, e Shaawulu wonde nyalnde e ɓe mawnina Joomiraawo, e ɓe Shuumo. Sey Ruuhu Allah wi'iɓe, kakkitaneeyam Barnaba e Shaawulu ngam kuugal ngal noddumiɓe ɓe ngaɗa. Gaɗa ɓe Shuumake, ɓe ngaɗii do'aare. Ɓe njowani Barnaba e Shaawulu juuɗe, ɓe barkiɗiniɓe, ɓe ɗottiɓe ɓe ndilli. Gaɗa Ruuhu Allah lilii Barnaba e Shaawulu, ɓe njahi gariiri Salukiya. Daga ton ɓe natti koomiwal, ɓe njahi leydi Sayifurus ngondi chaka ndiyan. Nde ɓe njotti Salamis, ɓe nga'ajini wolde Allah ɗon nder cuuɗi do'aare Yahudanko'en. Yahaya bi'eteeɗo Markus bo e wondi e maɓɓe e mo wallaɓe. Ɓe ngiili nder leydi Sayifurus ngondi chaka ndiyan haa ɓe ngari gariiri Bafos. Ton ɓe kawri e goɗɗo Yahudankeejo darnoowo bi'eteeɗo Bar Joshua, o annabiijo fewre gonduɗo e ngomnaajo leydi ndin. Innde ngomnaajo on Sergius Bulus, o neɗɗo gooduɗo faamu. O noddi Barnaba e Shaawulu ngam e mo yiɗi nanuki wolde Allah. Amma Bar Joshua on bi'eteeɗo Alimas, o jaɓaayi lilaaɓe ɓen. Ma'ana Alimas woni darnoowo ngam o darnoowo. E mo yiɗi haɗuki ngomnaajo on jaɓa wolde Allah. Sey Shaawulu bi'eteeɗo Bulus, keewuɗo Ruuhu Allah, sutiimo wi'imo, "An ɓii Sheyɗan, a ganyo koo ɗume boɗɗum, keewuɗo ƴoyre kallunde e nganyaandi. A yiɗi waylutuki goonga Joomiraawo ka warta fewre? Jooni Joomiraawo no torrete, a wumay, a yi'ataa naange naa ɗum hoccii sharel." Ɗon e ɗon wonde nyiwre suddi gite Alimas, o wumi, o waɗi ka bumbumtuki, e mo ɗaɓɓita jogantooɗo mo junngo. Nde ngomnaajo on yi'i ko waɗi, o jaɓi Yeesu ngam o hayɗini e ekkitinol ngol dow Joomiraawo. Sey Bulus e ɓe o yaadata natti koomiwal daga gariiri Bafos. Ɓe njahi Ferga nder leydi Bamfiliya. Amma Yahaya Markus ali ɓe so'ii Urushalima. Ɓe ƴaɓɓii Ferga, ɓe njahi gariiri Antakiya nder leydi Bisidiya. Nyalnde siwtaare ɓe natti suudu do'aare ɓe njooɗi. Gaɗa ɗum janngii Attawra e defte annabo'en. Sey ardiiɓe suudu do'aare ndu lili goɗɗo wi'aɓe, "Banndiraaɓe, to on ngoodi boliiɗe ɗe cembiɗinirto yimɓe, mbi'eeɓe ka." Sey Bulus ummii ƴetti junngo muuɗum wi'i, "Onon banndiraaɓe an Israa'ilanko'en e horiiɓe kulooɓe Allah, nanee ko mbi'aymi on. Allah mo Israa'ilanko'en, o suɓii maama en meeɗen, o mawninii leñol maɓɓe ko ngol wonnoo leydi Masar. Kadi maa o wurtiniiɓe leydi ndin e bawɗe maako, o munyaniiɓe duuɓi chappanɗe nayi nder ladde. Gaɗa o halkii leƴƴi joweeɗiɗi jooɗinooɗi nder leydi Kan'aana, o hokkiɓe ndonu leydi ndin. Fii ɗum fuu waɗi nder duuɓi 450. Gaɗa maajum o suɓaniɓe gaɗooɓe kiita haa yaaki jaamanu annabi Sama'iila. Gaɗa ɗon ɓe torii Allah hokkaɓe laamiiɗo. Sey Allah hokkiɓe Shaawulu ɓii Kiis, iwoyɗo leñol Biliyaaminu, o laamiiɓe duuɓi 40. Nde Joomiraawo jippini Shaawulu dow laamu, o lamni Dawda. Dow Dawda on bo o wi'i, "Mi yi'ii Dawda ɓii Jeesi, o neɗɗo pukkaniiɗo yan to ɓernde, gaɗayɗo ko ngiɗmi." Daga nder leñol Dawda on Allah wurtini Yeesu, kisnoowo Israa'iila nonno o waarunoo alkawal. Nden ko Yeesu fuɗɗa kuugal muuɗum, Yahaya wa'ajinanii leñol Israa'iila fuu ɓe tuuba, ɓe ngaɗanee baptisma. Nde Yahaya ɓadii heenyuki kuugal muuɗum, o wi'i, "Min naa ɗum on ɗon mo kammiiɗon, ammaa e woodi garayɗo gaɗa an, mo mi fotaa e fittuki koo ɓoggi paɗe maako. Onon banndiraaɓe an, leñol Ibrahim, e onon kulooɓe Allah wonɓe nder meeɗen, enen ɗum waddani habaru kisndam." Wonɓe Urushalima e mawɓe maɓɓe fuu annditaa Yeesu o moye. Ɓe paamaayi boliiɗe annabo'en janngeteeɗe nyalnde siwtaare fuu nder cuuɗi do'aare. Ammaa fuu e non, be kebbini ko annabo en be mbi'i nde be bari Yesu ko nde be kebaayi dalila wadanki mo kiita mayde fu enon be torake Pilatus waramo nden gada be kebbini ko deftere wi'i dow mako fu be jippini bandu mako daga dow gafangal be ngadindu der yenande amma Alla ummini mo daga mayde balde dudde mo wangana wondunobe e mako tokkube mo daga leydi Galiliya ki Urushalima joni kambe be ngarti andinobe mo Yeso yimbe min gaddani on habaru beldum dum Alla wadanno mama en meden alkawal Alla hebbinani en alkawal gal enen bibbe mabbe nde o ummini Yesu daga mayde kadi ma nonno dum windira der deftere Jabura surawol didabol wi'uki an abiddo an hande mi warti nyako maada Alla ummini Yesu daga mayde o alata bandu ma ko nyola der yenande nonno o wi'uno mi hokkay on barka sheni dun tabbitay dun dun gadam mi dawda alkawal kadi ma banya der Jabura wi'i a alata sheni do maada nyola dawda huwi ko Alla yidi der jamanu mudun gada majun o mayi o uwa hade mama en mako o nyoli amma mo Alla ummini daga mayde nyolayi bandirabe an sey andon e min gaajinana on habaru yafaneki hakke barka Yesu koli do mo fu o rimdinay mo daga hakke dun attawrawa wa'i rimdinki dun gam majun paame to ko annabo en bi'i heba on gam be bi'i raddum ono yawambe kuude jomirawo on kaydinay on kalkay gam mi wadaay goddun der jaamanu modon dum on jabata ko nda goddo famtini on dum to Bulus e Barnaba e burto suudu do are dum sey yimbe toribe be shoyo nyande siwtare warainde be beyde metankibe halakan gada yimbe ben shankitake yahudan ko en dubbe nattube der diina mabbe tokki Bulus e Barnaba kambe bo be metanibe e be shembidinabe be gada ka tokkuki Alla gander yidde mako walla be gada ko o yidi nde nyalde siwtare yalti burbe duduki der gariri din gari gannanuki wolde jomirawo amma nde yahudan ko en gi mobde yimbe dubbe be nani lawliru be gadi ka yedduki ko Bulus ekkitinta e be kudamo amma Bulus e Barnaba metani be kulol wala bi'i dole min arta wa ajinanki on wolde Alla onon yahudan ko en amma gan on shalakende on kolli on potay hebuki yonki kireata gan non min jahay to leddi dina yahudan ko en gan kanju woni ko jomirawo wi'i min gada nde o wi'i mi wadi mangarta jaygol to leddi na yahudan ko en gan gaddana duniyaru fu kisdam nde yimbe na yahudan ko en nani non be nani beldum be teddini wolde jomirawo ndem bendom be Alla siryani hebuki yonki kireata tokki Yesu wolde jomirawo bo sankiti ko to der leydi din amma ardi be yahudan ko en gadi rewbe kulobe Alla be dum mauninta e ardi be gariri din ganya Bulus e Barnaba sey be gadi dum fuddi torruki Bulus e Barnaba be ndibi be daga der gariri mabbe gannon Bulus e Barnaba piddi sollare pade mabbe gan holluki yimbe be gadi hakke ndem be dilli gariri Ikonia amma tokkube su wombe Antakia nani beldum na sedda e be kewi ruhu Alla